sa ojuwe bado na ugu ojuwe bado niko bado si jambo na ojuwe bado si kosa ojuwe bado na ugu ojuwe bado niko nazimi si zile Samasame Yani ile kumkana kane Yani zile tu Nazimisi zile Yani zile tu Samasame Yani ile kumkana kane Yani zile tu Mwenzako mimi Yani bado najutia Yale maneno kichwa nijirudia Yani mimi Yani bado najutia Yale maneno kichwa nijirudia Yani mimi yani bado najutia Nilisema tuachane Tusikumbukane Tusitafutane Naomba tudiane naomba dua Tudiane naomba dua